Waskipa ngeput asbuye ke ma kusho mina mabhala ngentshe mina mbalale ngajana iyo simtholu mina mina mbalale ngajana iyo simtholu I'm going to go to the house.